Nina kupenda sana rafiki yangu.
Fresh boy. Leo. D-D-A-O-E-A.
It's a time we go to away. Chandango kukula ye. Wewe weka. Na kupenda. It's a time we go to away. Chandango kukula ye.
Tunja wali pusana kukuli badia aba madunka niwekelo na lete pela kukuli kabumbu ikantovelo mutima kwa tikapu ya mabumba true Africa ni umukashi wapa Zambia bali wabonka suminolo kuimbo Muganda lagu ya diachi shinganoti ya kupanda was wearing to have ya panomba ni kusanda jite mwiko chove chandango kukulai keine brick player mumanonde kulai badia laringa peshe nomba ni mbolai na unkola mumano kwa tinikolai tamtoza chita comfort ingani tuve nalek paka mchupo nona lube tanyala bezo tise Katimba bebe, banyimbo ya mahetwe ya timba bebe.
Every time we go to we, chandango kukula ne. Wewe weka, nakupenda. Every time we go to we, chandango kukula ne.
Baby,
kwezi E DBL
Nina kupenda sana fikia
Tumo Chama Jozi Feeding fly on the Friday man Man CP Scott Real J Tumo Shed